jarabiye walaye jarabiye bolibana walaye taama ɲɔgɔn bɛ jan fɔ dɔɔni. Jarabiye walaye jarabiye bolibana walaye taama ɲɔgɔn bɛ jan fɔ. Taama ɲɔgɔn bɛ jan fɔ walaye jarabiye bolibana. Jarabiye bolibana walaye taama ɲɔgɔn bɛ jan fɔ dɔɔni.